nishimye kubaha ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga umwiharikwa muri sanga ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga kuri FM mu Rwanda no kuri Shortwave mu Burundi ndetse no ku rubuga rwa internet kuri www.akadomo.com ku migabane yose y'isi. Mbashimira ko buri cyumweru k'Ijwi ry'Amerika dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacike intege bagahora babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumvamo cyane abana bavuye mu Rwanda mbere ya 94 n'abandi babuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 27 umwana w'umuhungu witwa Cyuzuzo aburiye mu nkambi yarahitwa Igahanga yarafite imyaka 5 yarahunganye na nyirarume. Ababyeyi be bamaze kwicwa byabaye ngombwa ko nyirarume amusiga akajya mu gisirikare. Umwana atwarwa n'abazungu bamujyanye mu bihugu by'amahanga i Burayi cyangwa se muri Amerika. Uyu munsi Cyuzuzo arashakishwa n'ababyeyi be muri Gande Mohamed na Mukamurego Clarisse batuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Rudashya umudugudu wa Ruhogo. Nahamagaye muri Gande Mohamed nshimishwa n'ukuntu yanyakiriye.
Kubura nk'umuntu nkunda cyane ukora ku Ijwi ry'Amerika.
Witwa nde?
Nkunda kumva ikiganiro cyawe nimugoroba. Agasaro Kaburaga.
Urakoze cyane. Niwe muvugana ngo hayikaze ku Ijwi ry'Amerika. Watwandikiye urashakisha umwana wawe Cyuzuzo. Mbwira, Cyuzuzo yabuze ate? Urambwira yuko yabuze mu 94 byagenze bite?
Yaburiye hano za Gahanga. Ari kumwe na nyirarume.
Nyirarume yitwaga nde?
Yitwaga Rubamba.
Muri 94 umwana aburira Gahanga byagenze gute? Nsobanurira.
Nubwo barimo bahunga amasasu. Ubwo rero baje kurira aho ngaho ntawaje kumenya ibintu byabo. Ariko amakuru nyine ko bampaga bambwiraga aho bari kumwe. Bavuga ko barandwa babandikaga ngo hari uwabatwaye.
Uwabatwaye ninde?
Bavuga ko ari abazungu ngo baje kwandika ngo bakabatwara.
Abo bazungu bandikiraga hehe? Bandikiraga Igahanga? Bari bafite ibiro hehe?
Ngo batwaraga abana b'impfubyi byose nawe nuko bahamaga amakuru.
Ubwo ni muri 94 mu gihe cya Jenoside cyangwa se n'inyuma yaho?
Oya, cya Jenoside pe bikirimo amasasa kivuga.
Amasasa avuga abantu bakaza bakandika abana bakabatwara?
Bakabatwara.
Icyo kigo cyabajyanye cyari gifite irihe zina? Kitwaga gute
icyo kigo? Ntacyo bambwiye pe.
None se uwaguhaye?
Bambwiye ko ngo ari abazungu ngo batwaraga abana.
None se uwaguhaye ayo makuru yashoboye kukubwira byimazeyo bisobanutse uko abo bana bagiye n'aho bashobora kuba bari?
Ibyo yambwiye rwose ngo aho babajyanye n'abankubeye.
Uwo waguhaye amakuru nawe yari Gahanga?
Yari Gahanga nawe.
Alo.
Oui.
Yewe haracyumushaho kuyamenya. Umwana yahunganye na nyirarume ni wari waramubishe.
Wowe ujye Cyuzuzo mupfana iki?
Ni umwana wacu, niwe mfura yacu.
Niwe mfura yanyu. Ngaho rero nyibwirize.
Mama we muri Gande ni
witwa nde ma?
Nitwa Mukamurego Clarisse.
Kazi neza ku Ijwi ry'Amerika. Ngaho mbwira rero.
Noneho abantu bari kumwe nabo barambwiraga ngo umwana ngo nyirarume baravugaga ngo najye mu gisirikare. Akavuga ati umwana ise baramwishe na nyina baramwishe, ninjye muryango afite akomokaho sinamutanga, ntiyamenya irengero ry'aho azaba. noneho rero ngo baza kutwara abangwa ngo bagiye ni baragiye mu gisirikare yarapfuye ntitwamubonye ngo umwana baramwandika bandika amazina ya se na nyina ngo bamujyanana n'abana benshi cyane ngo ninde hari n'abandi baje gutwarayo
bamujyanaga mu kihe gisirikare igisirikare cy'ingabo za kera igisirikare cy'ingabo z'inkotanyi mu kihe gisirikare
cya mukotanyi niho twari turi kumwe mu Rwanda cy'inkotanyi
yanze kujya mu gisirikare kugira ngo adasiga umwana
kuko nta wundi muryango yari afite kandi umwana yari muto afite imyaka itatu nuko rero bagezeho ngo aremera baramujyana abazo ngambwira ko nta kibazo umwana yagira ngo baranamufashaga bakamuha n'ibintu byose by'imfashanyo noneho ngo baza kubandika amazina barabajyana ngo bagiye banditse n'amazina yacu n'ay'umwana yose ariko bakavuga ngo bagiye mu Burayi
Iburayi nyaburayi cyangwa se ni muri Amerika
ni muri Amerika
bagiye muri Amerika
ni muri Amerika
uyu nyirarume wari wasigaranye cyuzuzo ababyeyi be bamaze kwitaba Imana we yaba yararokotse
we yarapfuye barapfuye abo bajyanye bose barapfuye
mukanya papa wa cyuzuzo niwe twavuganaga ni muri Gande Muhammad nimba numvise neza amazina ye niyo nafashe mbere yuko uzambo yambwiraga yuko umwana yahagurukiye igahanga ariko mushizemo nako kandi cyuko hari abahagurukiye n'indera mfate kubahagurukiye hehe nyirizina
aho ngaho igahanga bari bari mu nkambi noneho bamusaye mu gisirikare abana ba bango ba dafite n'imiryango bavuga ngo bakushije ababyeyi barabafata noneho ngo abo bana babajyana bamaze kuza gufata abandi ndera niko ayo makuru bamaye barabajyana rero nuko bahagurutse bagenda kuko bajyanye muri Amerika
ubwo hari mu kuhe kwezi
abazungu mu kwezi kwa kane
mu kwezi kwa kane 1994
cyane itariki nizo ntazi nzi ukwezi n'umwaka nuko rero icyenda gatanu ndakurikirana n'imfubyi hose zari ziri mu Rwanda za Gisenyi za Kibungo ahantu hose ibyo byose nagiye ndamubura barambwira ati umwana we baramwanditse cyane amazina ya se na nyina ni abazungu babajyanye bagiye hanze Burayi noneho mbiyo ndarekera nkajya nkumva abantu barangisha abana bavuze babuze nkumva ni nk'amatariki y'abanjye ariko njye uwabikora nkareba koko ikintu cyo ntamenye niba ari Amerika y'Amajyaruguru niba Amerika y'Amajyepfo icyo nzi niko ari muri Amerika niho ari gusa
cyuzuzo niba uri muri Amerika ababyeyi bawe baragushaka namwe babyeyi ndabashimiye cyane
umwami bamugize
Agasaro kaburaga karabonetse
ganiro cy'uyu munsi nk'uko nabibabwiraga mu kanya ndagiharira mwebwe mwese mushaka udusaro twanyu muribuka umuhanzi w'umuririmbyi w'umunyarwanda Rugamba Cyprien twibuka neza aririmba hanitse cyane ati indege zo mu kirere ziragumaho nezituza amarebe birakomeye ndazihuruhushya zose mbonyakana igikanye nimwibaze noneho muramutse muhuye n'agasaro kagira kati mureke imirimo yindi mbanze mbone runigi nakomotseho byambayeho umwana w'umukobwa utuye mu gihugu cy'Ububiligi witwa Uwera Kayezu Leocadia Maria wavukiye mu Bugesera muri komini Kanzenze yarifuza kumenya niba hari umuvandimwe we ukiriho aho yaba ari hose amakuru Uwera Kayezu Leocadia Maria afite si menshi ikigaragara nuko yavutse ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1992 amakuru yabwiwe nuko yatuye mu ishyamba hafi y'umuhanda akajyanwa mu kigo cy'imfubyi cyari mu Kiyovu ariko atamenye izina twakoze ubushakashatsi dusanga ikigo cyakiraga abana muri iyo myaka cyari mu Kiyovu ari cyacungwaga n'ishyirahamwe ryitwa Accueil Sans Frontières ryari rihagarariwe n'umufaransa witwa Benoît Artigo icyemezo cyo kumuha ababyeyi bamurera b'Ababiligi icyafashwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1993 mu rukiko rw'uremezo rwa Kigali abo babyeyi bari bahagarariwe n'umunyarwanda witwa Nizeyimana Rugina Emmanuel warutuye muri segiteri ya Remera ku Kacyiru umwana w'umukobwa ukuntu yavukiye mu Bugesera ku babyeyi batazwi akaboneka I Kigali mu kigo cy'imfubyi agahagararirwa mu rukiko nibyo byonyine byatuma inkomoko ye imenyekana ijwi rya Amerika ryabonye icyo bise inyandiko igira uwo utabyaye umwana wawe yashyizweho umukono ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1993 inyandiko igaragaza ko ababyeyi be bahagarariwe n'uwitwa Mukagatare Odeta byanditse ko ariho umwana yabaga ko ariwe watoye uwo mwana akamujyana akamurira kugeza igihe yamuhereye abandi babyeyi byanditse kandi ko yari umuhinzi wari utuye ku Kacyiru undi washyize umukono kuri urwo rupapuro afatanije na Mukagatare n'uwitwa Munyantwari Simeoni nawe wari utuye ku Kacyiru akaba nawe yari umuhinzi bafatanije na Nizeyimana Rugina Emmanuel nawe wari utuye ku Kacyiru bashakiye rero Uwera Akayezu rero Kadia Maria ababyeyi mu Bubiligi niba wumva uyu mwana ashobora kuba ari uwawe niba uzi Mukagatare Odeta cyangwa se ukamenya Munyantwari Simeoni cyangwa se Nizeyimana Rugina Emmanuel bari batuye ku Kacyiru babaze uwo mwana bagiriye neza aho bamukuye tumenye aho akomoka koko tumenye niba afite abavandimwe yitwa Uwera Akayezu rero Kadia Maria atuye mu Bubiligi byanditse ko akomoka mu Bugesera ikanzenze
agasaro kaburaga
uwitwa Uwikeza Josiane utuye mu mujyi wa Kigali ararangisha umwana w'umuhungu witwa Rukundo bitaganene batandukanye mu ntambara bahunga umubyeyi wa mureraga witwaga Cecilia yari atuye igikondo kuri Nyenyeri niba wari utuye igikondo kuri Nyenyeri imbere ya 94 tega amatwi urasanga umwana dushaka umuzi niba witwa Cadette niba barakwitaga mashoferi niba baraguhimbaga matoroshi niba waritwaga Gaga Rukundo uramuzi mwarakinanye nimwumve uko nyina wabo Uwikeza Josiane abivuga
mwana ndangisha yagirira akiri imyaka 2 hagati y'isandatu n'indwi yagera mu ntambara noneho agenda twari twaratatanye nta muntu wari uzi ahantu ndaherereye gusa amakuru namenye ejo bundi hari umwana witwa Cadette ngo bahuriye muri Canada noneho bahuye ngo baribwirana aramubwira ati wari utuye he aramubwira ati nari ntuye I Kigali ngo bahuriye Kaligari noneho baribwirana ngo aramubwira ati twebwe twari dutuye igikondo ati nabanaga n'abana bitwa ba Materosi n'abandi bitwa ba Kazeziba ngo naba Mashoferi none aramubwira ati Materosi ndamuzi ati yo ndamuzi ati ya turamuzi noneho rero bigarukira aho ngaho ariko ntabwo nzi ahantu aherereye bahuriye aho ngaho bigarukira aho ngaho bahinduye amazina sinzi amazina yabo ariko yagiye yitwa Nene byari yitwaga Rukundo Nene
mbere ya 94 ninde wamureraga
ni umubyeyi witwaga Sisiri
bari batuye
ariko nawe yarasuye bari batuye igikondo hariya kuri Nyenye
uyu mwana w'umukobwa witwaga Cadette icyo gihe nguyu yabaye umugore uramuzi
oya aziranye n'uwo mudamu n'uwo mukobwa wundi niwe baziranye niwe baziranye uwo mukobwa witwa mubyara wanjye witwa Gaga
none se ava mu Rwanda yajyanywe nande uyu mwana w'umuhungu Rukundo ajya kugenda yajyanywe nande
nta muntu wamujyanye twarahunze agenda mu gikundi cye natwe tugenda mu gikundi cyacu turatatana ukundi yagiye ntago tukuye
mwebwe muhunga mwaganye hehe we yaganye he
twagiye mu gikundi nta muntu uza ahantu mu mibereke gusa umuntu waduhaye amakuru uyu mwana akadete ko bahuriye karija muri Canada noneho amubwiye ayo mazina amatoroshi n'abana barerarwanaga babyaraga avuga amashoferi n'uwitwa amashoferi amashoferi nabo bari ahantu niba ari abakuze baregwa muri karitsiye avuze na gaga gaga uwo nguwo na matoroshi n'umwana bareranwaga nyine babaga bari kumwe abavuze uwo nguwo ahita amenya iryo zina rya matoroshi amubwira ati matoroshi niwe kazi ati kati ndamuzi aramubaza abasa na gaga aravuga ati misiri
none se ko numva umwana muza aho ari akaba ari ahitwa muri uwo mujyi wa Calgary muri Canada Kadeta akabazwi akaba ari muri Canada ni iki kibabuza kumugeraho n'iki nabafasha
ikintu wadufasha ni ukubanziza tukamenya umujyi arimo kuko Kadeta bayavuze ko bahuriye Calgary ariko atamusobanura kandi Kadeta nawe baje kuva Calgary bajya mu kindi gice kuko Kadeta simwandikiye kuri imeri na badutiye ngo amudushakire amenye amakuru bahuriye aho mu kabari basangira hari muri resitora ngo bahita bagenda ntabwo bongeye guhana direse ngo bongere bahure bakuganye bahise batatana nabo ubu nta wamenye umujyi arimo nimba ari Calgary bagumye nimba baragumye nta muntu ubizi gusa basigire yasubiye ko ari muri Canada Calgary ntabwo tuza ahandi hantu yahise yerekeye
kubumva ijwi ry'Amerika muri Canada niba utuye mu mujyi wa Montréal, Sept-Îles, Vancouver, Calgary cyangwa se Edmonton n'ahandi hose niba warahuye n'uyu mwana w'umuhungu Rukundo cyangwa se ukaba uziranye na Cadette n'undi wese warutuye igikondo kuri nyenyeri uzaduhamagare hano ku ijwi ry'Amerika udufashe tumuhuze n'umuryango we murakoze cyane kandi nawe nongere ngushimire kuba wizeye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
agasaro kaburaga
hashize imyaka 35 atandukanye n'ababyeyi icyo gihe bari batuye muri Kenya bose bitabye Imana nyirakuru wamuzanye mu Rwanda mu mwaka w'1985 nawe yaratabarutse ariko kubera ko se yari afite abagore benshi arifuza kumenya aho abavandimwe be baherereye yitwa Maganda Daniel atuye Kigali mu murenge wa Muhima akagari ka Tetero umudugudu wa Tetero yaranditse ati ndifuza ko mwanzana mu bwigunge mazemo imyaka 35 naramuhamagaye ambwira uko byamugendekeye
nari mfite imyaka igera kuri 5 ngena gashiki kanje noneho twavuga turabana barindwi ariko papa yarafite undi mugore mukuru mama nabonaga afite akazi ahantu yakoraga i Nairobi ariko nkabona nubwo nari umuntu nabereshaga amazi mbona bisa nkaho harimo amakimbirane twari dutuye noneho bigeze aho ngaho nyogokuru araza ari mama wacu wabaga i Bugande wari waraguye mu muntu uza muri Victoria yari afite mama turamwica mujugunyayo noneho rero nyogokuru aje aza i Bugande maze kuza i Bugande ahita aza i Nairobi kureba mama aho yari atuye baradufata njyewe na mushiki wanjye aramubwira mama yari atwite aramubwira ati njyane bano bami bo batoya bahari nimara kubyara nzaza iravuze ati ndaza kuza kubareba ze mbatware nyogokuru tukigera mu Rwanda ahita yabaze kutugeza abantu bitaga Igombe hari sogokuru wari ubirimo navugakuru abyaga mama baga mu Rwanda noneho ndibuka ko twuriye gari ya moshi nazaza no gufata mama umwenda mushiki wanjye aragira arabyanga nzakugira ngo usubire mushiki wanjye aravuga ngo nimba Daniel ataribuze ngo tugeranye sindibuze ntabishaka tuza gutyo ariko icyo nakubwira ko ni inzira y'umusaraba wa Venezuela nahuye nayo mu buryo bukomeye nyabwo kure amaze gupfa akimara gupfa ubwo mushiki wanjye ajya kuba ahantu kwa mama wacu bita ikaganza nanjye ubwo njya kuba ahantu kwa mama wacu njya kuragira inka zaho bda arapfa na mama wacu nawe ndahava banjara none handi bitaga irunga nawo ndamaba igihe kirekire mba muri ubwo buzima ku buryo n'ishuri nigeze ndikandagiramo ni na gato mba muri ubwo buzima ndashakisha nuko ngera mfatira nkufashwe nihamuka nibwo ejo bundi natekere numvise akasaroka ka Buraga ndangije nibwo navuze nti reka ndi unkorere ubutabazi wenda ngo mbajya mbona rwose umeze nk'umusamariya mba muntu umeze nk'aho umusamariya uri umugira neza ndavuga ngo ari ikintu wenda naba n'umuntu umwe wenda wagira
none se uwaguhaye amakuru ya Sezibera Hasani mukuru wawe ari aho ngaho mu Rwanda cyangwa se yasubiye muri Uganda
yasubiyeyo nta ukuntu byanagenze we kugira ngo yagiyeyo amubonye abona ngo turasa kandi ko turasa kuko abana b'iwacu turasa noneho nibwo yagiraga yagarutse arambye ati anzaniye ayo mafoto wabonye amafoto nakweretse niwe wayanzaniye yose arambye ati abasi bene wanjye ndavuga ni n'umukuru wanjye rwose ubu ndamwibuka neza niko njye namubona nkabona dusa cyane nuko arangije nawe yari ahita asubira twakujya kubonana ara amakuru ubwo icyo gihe yanzaniye nkiba nabaga mu cyane araza mu mujyi mbona amakuru ntiyakongera sinongeye kuyabona ariko twari dufite umuryango mugari ko bapfaye afite abagore babiri bafite n'abana benshi b'abakobwa n'abahungu
Daniel Magamba Radio ijwi ry'Amerika irumvikana cyane muri Uganda irumvikana muri Kenya ndizera nkomeje ko uzabona umuvandimwe wawe nawe ukava muri ubwo bwigunge umazemo imyaka 35 ukomera kandi ugira umunsi mwiza
murakoze cyane Imana ijye igufasha Venice rwose Imana izagufasha igwe kuramba kandi n'ukuri mugambo ibintu ukora witeka Imana yo mu ijuru ntazite ku bindi azaguha umugisha utagabanyije azirengagize n'icyo babara ko nawe uciko na gatatu ariko aguhembera ibyiza ukora no guhumuriza imitima y'abantu n'ukuri kuko kumvugisha gutya bimaye kuba mfite numva nanjye ubwanyu nzakira nkabona uwo tuvukana umuvandimwe n'ukuri izaguhe kurama izaguhe n'umugabane wo kujya mu ijuru rwose ube hafi y'Imana kuko nzi ko ibintu ukora n'ibintu indashyikirwa ntabona icyo nakugira njye naranakumvise naranavugana nawe ndavuga n'Imana mu ijuru izakwihera ijuru rwose ndarigusabiye izariguhe ikubabarire icyo ari cyo cyose izaguhe ijuru
urakoze cyane Magamba Daniel rwose nanjye ndagusabira ijwi ry'Amerika nimwe dushyira imbere nimwe dukorera ndagushimira cyane ubwizige kuba na n'ubu gishakisha abavandimwe bawe kandi ukomeze n'uwo mushiki wawe amahoro y'Imana
nukuri nyagasana ajya abana nawe iteka ryose umutima wawe wose ajya abana nawe iteka n'iteka
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona Wicike intege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Bamwe mu bana bavuye mu Rwanda mbere y'umwaka w'1994 babwiwe ko ababyeyi babo batakiriho ko imiryango yabo yazimye hari n'abandi bana barokotse jenoside yakorewe abatutsi barerwa n'abagira neza bari mu Rwanda cyangwa se mu mahanga nabo babwirwa ko nta muvandimwe bagira ni nabyo byabaye kuwitwa muvugizi Musa wavuye mu Rwanda mu mwaka w'1993 yagarutse iwabo bamubwira ko nta muvandimwe wasigaye nyamara mushikiwe mu Kunde Nteshadia ariho noneho ni umushakisha
ndarangisha musaza wanjye witwa muvugizi Musa ubyarwa na nkanga bahize Timoteo mama ni mukambizindi ntabwo ndizi ko bapfuye tukiri nkiri muto amuvugizi yavutse 92 avukira ku Kibuye mama yaramubyaye ahita apfa aba mu dokteri wamumubyaje yitwaga Goretti w'umusuwisi kazi wakoreraga ku bitaro bya Mugonero umugabo we nawe yitwaga na Rusiane nawe yari profeseri ku bitaro bya Mugonero mama akimara kumubyara apfuye bamusaba papa abona nta yindi shuwari atamurera ari uruhinja aramubaha ariko mu kumubaha bari bazi ko bazaguma ku Kibuye nyuma 93 kubera ko bakoraga mu bitaro by'abadivantiste bya Adra ngo babohereza muri Kenya ngo baje kwimuka 93 bamumaranye umwaka
hanyuma baramujyana
bamujyana
si babwiye se ko bamujyanye
yego kuko na nyuma yaho imbere ya genocide ho gato batwoherereje amafoto ye barageze muri Kenya baba muri Kenya mu 93 bigeze 94 habaho igihe ibibazo bya genocide ababyeyi baza gupfa ndasigara umwana kuva icyo gihe 93 ntabwo nzi amakuru yemeruka batwoherereza amafoto mu rugo muze hatubwira ngo dore umwe banyoherereje amafoto uko yajyaga kubifata yaba ari ubufasha bamugeneraga bw'amafaranga cyangwa se bw'amafoto y'umwana cyangwa amakuru y'umwana yavaga mu rugo yari komine Kayove akajya ku bitaro bya Mugonero ku Kibuye aho ajya niho yakurikiraniraga amakuru kuko nta telefone zabagaho
none se wowe nyuma ya genocide urokotse wigeze ujya ku Mugonero ku bitaro kugira ngo ujye kubaza amakuru ya musaza wawe
ego nagiyeyo mageze masanga umudokteri mubajije amakuru ambwira ko bavuye kuva bava muri Kenya yamenye amakuru ko bahavuye umudokteri bita Grace ambwira ko bavuye muri Kenya basubira iwabo mu Busuwisi
ntabwo za amakuru yabo
kuva bavuye muri Kenya basubira mu Busuwisi ntabwo za amakuru yabo
none se abantu bara baganga bavura ku bitaro byo ku Mugonero bakorera ikigo kitwa Darakizwi bakajya Nairobi bagakora ahantu hazwi nta kuntu wari kubashakisha ngo ugere mu Busuwisi umenye aho bari nta n'intumwa wigeze buhereza nimwe mu Rwanda kugira ngo imenye niba hari uwarokotse mu muryango wanyu
nagiye ikintu nakoze muri bibiri nagiye kuri ambasade y'Abasuwisi mageze bamagarandevu buri munsi nahagiye nk'amezi nk'atatu bamarandevu bakambwira ko adahari ubona akagombye kubaza bamparandevu ngasubirayo numva ndarushye numvishe ku ijwi rya Amerika ko hari bavuga ngo hari ikiganiro cy'Agasaro Kaburaga ndavuga reka ko kugira ngo nirirwe kuri ambasade bimbuze gukomeza akazi cyangwa se kwita ku muryango reka ngende nge kunge naririze ku ijwi rya Amerika nuko navuze nzashakisha Venuste abona n'abandi yenda nanjye wange yazamubona
none Musa kuva yagenda ni musaza wawe na ubwo yari afite ababyeyi bamukunda kandi bamubwira aho akomoka ntabwo wiyigeze agerageza gushakisha ngo agaruke mu Rwanda aje kureba ko hari uwo mu muryango we waba wararokotse
amakuru mfite nyuma ya genocide ngo nk'98 njya ku Kibuye kubaza nagiye kubaza bampa amakuru bambwira ko yaje ajya ku Kibuye kwa nyirakuru ubyara mama ahageze asanga ni mu matongo ho nta muntu wasigaye asanze nta muntu wasigaye bambwira uko narahageze mbaza bari bampamagaye mu bintu by'imitungo mpageze mbajije barambwira ngo hari umwana w'umuzungu waje agera inyamishaba ku Kibuye ari kubaririza amazina yo kwa nyirakuru ubyara mama we kuko nibo yarazi kuko aribo bari banditse ngo asubirayo ni nacyo cyampaye motivasiyo yo kumva ko namukurikirana nkamenya amakuru ye urumva yarahageze bamubwira ko nta muntu wasigaye ahita ngo yongera asubira mu Busuwisi
niba rero umumuzi mumufasha ku Gasaro tugashake kaboneke nawe mukunde Ntishadia ndagushimiye cyane ugira umunsi mwiza
yego murakoze nyagasana kurinde kandi Imana idufashe tuzamubone Imana ikongerere
Agasaro Kaburaga
umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana adashakisha umuryango we ikigaragara nuko yavukiye muri komini Rukara hahoze ari prefecture ya Kibungo ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda nyina yitwa Mukankubana ariko se ntazwi icyemezo cy'amavuko ye cyashyizweho umukono na burugumesitiri witwaga Yohani Mpambara wakiraga amafaranga ya komine n'inkurayija Yohani Claude nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Bufaransa aturutse mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo icyo gihe yari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda akaba yarahagarariye Dr François Xavier Nsengumuremyi wayoboraga uwo muryango umuntu wese utuye Rukara umuntu wese wabazi umubyeyi witwa Mukankubana wari ufite umwana witwa Maria Mutuyimana yahamagara ijwi ry'Amerika kugira ngo abone Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda umwihariko w'ikiganiro muri isanga Agasaro Kaburaga mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi umwana w'umukobwa witwa Muja wa Maria Olive yari afite imyaka 15 yari atuye muri komini Mugina Seyiteri Ngoma Selide ya Mbati hari mu kwezi kwa kane umwaka w'1994 Habimana Eric musaza wari ufite imyaka 4 atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Nduba kagari ka Gasanze umudugudu wa Nyakabungu ararangisha mushiki we bamaze imyaka 27 batandukanye
yitwa Muja wa Maria Olive ni mushiki wanjye twatandukanye muri 1994 ku itariki 7 z'ukwa kane ntabwo yabaga mu rugo yabaga kwa masenge wacu wabaga ku Mugina ariko icyo gihe ni naho yigaga icyo gihe yari yaraje mu rugo mu biruhuko noneho masenge nawe aza kudusura mu rugo ku itariki esheshatu indege y'uwari perezida Habyarimana ihanurwa bukeye uwo masenge yashatse gusubira ku Mugina kuko mu rugo basaba uwo mwana ko amuherekeza kuko niwe bari basanzwe banabana bavuga ngo namuherekeze icyo gihe jenoside yari itaratangira mu bice by'iwacu hari bari bitarafata isura mbi agenda amuherekeje nubwo duherukana nyuma ya jenoside ingabo za FPR zimaze kubohora igice twari dutuyemo no mu kwa gatanu hari data wacu wagiye kumureba ko yaba akiriho asanga aracyariho bavaho ku Mugina aho bita Imbati niho babaga baza mu rugo ariko ntibahageze bageze mu nzira bahura n'ibitero baratatana bariruka niyo makuru baduhaye nyuma
none mwebwe mwari mutuye hehe
twari dutuye mu karere ka Ntongwe muri perefegitura ya Gitarama muri komine Ntongwe perefegitura ya Gitarama segiteri yari Shyira serire yari Gako aho ku Mugina yabaga muri komine Mugina segiteri Ngoma serire yari Mbati yigaga ku mashuri abanza ya Mbati
ababyeyi bawe bashoboye kurokoka
harokotse mama niwe wabaye ayo makuru kuko nyuma baratubwiye bakeka ko yaba yarapfuye ubundi bagakeka ko ataba yarapfuye ariko jyewe kubera nakundaga kumubaza amateka menshi nkumva ntago nazicara ngo ntegereze gutyo ko ko yaba yarapfuye nkavuga ngo nzagerageza mushakishe ndebe
nta bantu baba bararukukiye aho ngaho Imbati muri icyo gitero ku buryo baba barashubiye kugenda batanga makuru bakamenya uko byagenze.
Amakuru yanditwa twahawe ari nayo yatumye mvuga ngo tubaririze turebe nuko ngo hari abana benshi bahungiye mu bamasera babaga ku Mugina ku Kiliziya babahungana banyuze muri Zaire. Tukakeka nkakeka ko wenda nawe yaba yarabashije guhunga yitwa.
Umukanyi wambwiraga yuko yari yarokotse hari umuntu wagiye kumureba asanga yarokotse. Umuntu wagiye kumureba agasanga yarokotse ninde?
Yitwa Turatsinze ariko nawe ntabwo yagarutse.
Yagiye kumureba hanyuma aramuzana we na Nyogosenge ariko nta gakuru kabo bose uko ari batatu mwongeye kumenya.
Yagiye kumuzana mukura kwa Masenge. Uwo Masenge we ntabwo yahigwaga. Niwe waduhaye makuru nyuma ya Jenoside, ariko nawe yaje gupfa nyuma ya Jenoside n'umugabo we.
Ariko yabahaye amakuru ababwira ko Turatsinze yaje akamuha umwana akamujyana.
Yego.
Nta makuru yandi yabahaye yuko icyo gitero cyagenze ku buryo umuntu yamenya niba abana barashoboye guhungiraho mu kigo cy'ababikira?
Nta yandi makuru ari presi yaduhaye. Kuko nyuma nibwo yavuze n'abakekeranyaga ko abo bana bari barahungiye aho ku babikira nawe ashobora kuba yari arimo.
Turatsinze ariko we ntiyabashije kurokoka icyo gitero.
Ukeka ko nawe yapfuye muri icyo gitero. Ko nawe ntabwo yagarutse.
Hashize imyaka 27 ushaka mushiki wawe wibaza aho ari.
Yego.
Niba akiriho urumva ushaka kumubwira iki?
Mubonye rwose byanshimisha, namubwira ko tumukumbuye nka famiye, namubwira ko tumeze neza turi aho, mama ari aho, n'abandi bana twarorokotse, kereka undi mwana umwe wapfuye nawe nyuma ya Jenoside niwe yakurikiraga witwa Uwiringiyimana, ariko abandi twararokotse turi aho, byadushimisha kongera kumubona. Njyewe nagize amatsiko yo kumva ko mfite mushiki wanjye batazi ko yapfuye cyangwa yarokotse, bigagumya bimfata, numva mfite amatsiko cyane, nkumva ntabwo biri kunshiramo. Numva nzagerageza gushaka amakuru.
Abo twifashisha ba mbere ni abumva ijwi ry'Amerika, nibo bahanahana amakuru bakabwirana. Nawe rero turizera yuko nugira Imana bizakugeraho mushiki wawe umubone.
Murakoze cyane, nukuri Imana ibahe umugisha.
Mwarabyumvise, mu gihe cya Jenoside abantu benshi baratandukanye, abana basiga ababyeyi mu gihugu bajya hanze, ababyeyi basiga abana baragenda. Umwe mu bana nyine yasize Karongi mu cyahoze ari Kibuye, Clemence Uwifashije, yahamagaye Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro Agasaro Kaburaga ati cyampa nibura nkabona ifoto ya mama. Clemence atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, umudugudu Umurava.
Mfite mama wanjye aba Murangura, ibyo ndabizi ko twigeze tubona atwandikira akandiko muri 2009 atubwira ko ari ba Murangura, yakohereje kuri Asheri, njye nakuriye Rubengera nkurira kwa papa wiwe. Urumva rero nyuma naje kuza kugerageza kumuvugisha ari marume wundi wo ku mugore wa kabiri wa sogokuru umpaye ubufasha bwo kumuvugisha.
None se mama wawe yitwa nde?
Izina rimwe yitwa Gatabu, irindi ko yarihinduye, sinigeze ndifata, nabonyeho Gatabu ryo riracyariho. Urumva yansize ndi muto kugeza n'isaha sinzi nyine isura ye, mba nifuza byibura kumubona. Nkavuga ati n'uwama amahirwe bwo kubona ifoto yaba nkoreye cyane. Niyo mpamvu nyine numvishe ukora ikiganiro Agasaro, ndagushakisha nyine nkaya nirigo mbaza abanyamakuru tuzi ngo numve ko nabona nimero yawe. Urumva naje guhamagara n'undi munyamakuru w'Umurundi, ukora ikiganiro ku ijwi rya Amerika nyine ngira ngo numve ko yazamuza nawe.
Clemence mama wawe agenda ufite imyaka ingahe?
Yewe ntabwo mbyibuka, urumva 94 kuko nanjye umukecuru wambwira ngo nta nubwo azi neza igihe navukiye. Kuba bagari ariko guhera 94 nibwo yagiye twatandukanye, ariko ndakeka naba ndi narindi nko mu myaka nk'itatu byibuze.
None se papa wawe iyo umubajije akubwira iki kuri mama wawe?
Papa wanjye ntabwo twakuranye, urumva yambyariye kwa sogokuru. Niho nakuriye nyine, nakuriye kwa sogokuru, sinigeze nkurana na papa.
Ku buryo no ku byangombwa ndangamimerere wanditse kuri sogokuru wawe?
N'irangamuntu nayifatiye kuri sogokuru.
Ako kandi ku mama wawe haruka kohereza muri 2009 warakabitse urakibuka ujya ukareba?
Mukecuru urumva yari yarakabitse kuko ari Karongi, uko biri kose yakabona. Ariko izo nimero zo ndazifite zicyo gihe ko ziba muri telefone, ariko ntabwo zijya zica munini.
Aramutse muri uyu mwanya tuvugana yumvise ijwi rya Amerika, fungura umutima wawe umubwire icyo ushaka kumubwira nk'umwana.
Nukuri ikintu namubwira nuko mukunda cyane rwose, pe ndamukunda, manumva naramushimira ko yambyaye. Ariko ndamwinginga byibura azana amahirwe yo kumumenya, amenye byibura ifoto ye yo kabyara. Mumbabarire nyine navuga byinshi, urumva ngira ikiniga cyo kumva ko nyine mama wanjye ariho, ariko nkaba numva namuzi pe, kandi nifuza kumumenya nyine. Urumva nabaye imyaka myinshi nzi ko yapfuye, nza kumenya ko ariho rwose pe, nanjye nifuza kubibona. Ni ukweza mbabarire yo kabyara, kandi n'Imana izamuhera umugisha, azambabarire byibura atume mubona pe, atume mumenya byibura.
Clemence ndahamya yuko umubyeyi wawe ubutumwa bumugeraho ko azakumva, kandi ko azaguhoza amarira yawe bidatinze.
Imana iguhe imigisha myinshi. Urakoze cyane pe, urakoze pe,
urakoze
nawe.
Ntacyo bitwaye, ihangane, turi kumwe kandi ndagukomeza.
Nukuri urakoze cyane, Imana iguhembe, iguhe imigisha myinshi cyane. Nukuri
urakoze cyane Clemence, kandi umunsi mwiza.
Yego nanjye murakoze, umunsi mwiza.
Nabibasezeranije iki kiganiro kiribanda cyane ku bana baburiwe irengero mbere y'umwaka w'igihumbi 1994. Mu mwaka w'igihumbi 1992 Uwamahoro Claire yari afite imyaka 11, ubu atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, umudugudu wa Gitara. Icyo gihe yabaga mu nkambi ya Mugambazi, yari kumwe n'abarumuna be Nyiranzaba Nterura wari ufite imyaka 8 na Mukeshimana wari ufite imyaka 4. Bakomokaga muri komini ya Cyungo yo mu cyahoze ari prefecture ya Byumba. Nyuma y'imyaka 29 yiyemeje gushaka abavandimwe be.
Babanyisha barumuna banjye Nyiranzaba Nterura na Mukeshimana bangiye 94 babatwariye mu nkambi ya Mugambazi. Ari abana b'impfubyi batwawe n'imiryango itagira umupaka n'abaganga batagira imipaka
b'Abafaransa.
Nanubu rero ntabwo turabona ahantu bari, bifuzaga ko mwadufasha kubabona.
Mwabwiwe n'iki ko ari Medecins Sans Frontieres batwaye?
Babatwariye mu nkambi y'Umugambazi.
None se iyo kambi Medecins Sans Frontieres yakuragamo abana gusa?
Yatwaraga abana b'imfubyi badafite ababyeyi.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
1992.
1992. Clara, muri 1992 wari ufite imyaka ingahe?
Yari 14.
Ku buryo ibyabaye urabyibuka, warabibonye? Baza gutwara abo bana n'indi wabatanze?
Wabatanze ni musaza wanjye mukuru.
Musaza we mukuru yitwa nde?
Afurika August.
Yabatanze kubera yuko ababyeyi banyu bari bitabye Imana?
Icyo
ijwi rya Amerika twizeza abadusanze abatwitabaje ni ukubafasha no kurangurura ijwi ryanyu tukarigeza kure ariko tugashyiraho no gushakisha kugira ngo tumenye aho bari tuzajya muri Médecins Sans Frontières tujye kubaza abo bana aho bari ngaho rero komera ukomeze wumve ijwi rya Amerika kandi ugira amahoro
murakoze cyane nari nane z'umugusha mu kazi kawe ka buri munsi bitangiye
ndagushimiye
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1993 mu Rwanda havugwaga umutekano muke mwagiye mwumva muri iki kiganiro ukuntu ababyeyi bavuga ko batanze abana babo bagira ngo byibuze hazabone kuzaba ari inkuru habonetse abantu baranzwe n'impuhwe bashinga ibigo bihita bijyana abo bana mu bihugu by'amahanga mwumvisemo ishyirahamwe ryitwa Lumière des Enfants ryari rihagarariwe n'umupadiri wera wari Nyamirambo witwa Pierre Jo yari afite ikigo i Nyamirambo hafi ya Baoba aho abo bana banyuraga mbere yo kujya i Burayi n'ahandi mugiye kumva inkuru y'umwana wahagiye ari kumwe na mwishywa we n'ubwo bwose yarerewe mu Bufaransa ubu ari muri Australia avuga ko ataza aho akomoka umugiraneza umufasha muri iyo nzira yitwa Bosco Kazenga atuye mu mujyi wa Melbourne yaraduhamagaye
uwo mwana w'umukobwa ku byangombwa bye nabashije kubona bamutwariyeho abo bagira neza handitseho ko yitwaga Byukusenge Yvette akaba ngo yaravukiye cya hafi aburese
nibyo ni cya hafi
ubwo rero uwo mwana w'umukobwa namumenye biturutse kundi mudamu umunyarwanda kazi utuye muri state yitwa Tasmania umwana w'umukobwa ari amaze imyaka 7 hano mu mujyi ntuyemo Melbourne ariko akaba yarabanaga n'aba Nigeria ba Cameroon abo bantu muri ibyo bice byo hirya ngiyo akaba nta munyarwanda n'umwe ngo yarazi noneho hakaba hari umukobwa uri hano numumetis mama we n'umunyarwanda kazi papa we n'umuzungu baza guhurira mu bintu by'amapati by'abanyafurika nibwo abanyanigeria bamupresentse uwo mwana w'umukobwa avuga ko ari umunyarwanda kazi ariko atazi umunyarwanda n'umwe ubwo niho byaturutse kugira umwana w'umukobwa amuhuze n'uwo ngukuriye abanyarwanda batuye muri state yitwa Tasmania ubwo mubyeyi arambwira ati Bosco ndabizi kugira umutima utabara ufasha bene wacu hano mpafite umwana w'umukobwa namuhawe na runako mu bumetisi yitwa Kabanyana Stephanie ati umwana w'umukobwa arashakisha umuryango kandi nzi kujya ugira ishyaka rya bene wacu ukaba wamfasha kugira ngo urebe icyo wamukorera n'umukobwa naramubwiye rwose mwohereze ndamwakira mu rugo ubungubu tumaranye hafi amezi agera muri 5 ari mu rugo iwacu ubwo nibwo yagerageje kumubaza amateka ye ayanyuriramo ariko nkabona birasa naho bimutusha ku mutima ambwira ukuntu mama we yapfuye afite imyaka 3 noneho asigarana na papa we ntago yibuka nimba afite abandi bavandimwe ariko akibuka mukuru we wari warashatse ufite umugabo ubwo rero umwana w'umukobwa nibwo nagerageje kumubaza imyirondoro ababyeyi aho yavukiye agerageza kunyereka ibyangombwa bimwe bamutwariyeho mu bagira neza mu Bufaransa nsanga papa we yavukaga ku Kibuye ahitwaga Kibuye ahitwaga komine Bwakira noneho mukuru we kuko ngo 94 sinzi ukwezi uko ariko mukuru we kubera ubuzima sinzi umuntu wari wapfuye muri Kigali ngo ari imyivumbagatanyo bitameze neza hari mukuru we witwa ngo ni Mukanyandwi Esther Esther niwe wamufashe uwo ngo ni mukuru we bavukana ariko ari yarashatse umugabo afite abandi bana yaramufashe amutwara muri icyo kigo cy'imfubyi kubera kwirukanka ntibyari byoroshye ngo abariho agenda aramushyira mu kuhamushyira ahamushyirana n'umwana w'uwo mukuru we nyine mukuru we uwo Mukanyandwi Esther yarafite umwana w'umuhungu baba yabashyiraniye hamwe muri icyo kigo cy'imfubyi noneho kucya icyemezo cyo guha umwana abagira neza aha ngaha hagaragaramo ngo ngiye Mukanyandwi Esther mwene Muhindura na Nyirazesa yavutse 1971 ubu ni mukuru we noneho avukira muri prefecture ya Kibuye ni komine Bwakira
amakuru duhaye arahagije gisigaye no kumenyaho Mukanyandwi Esther aherereye mu Rwanda kugira ngo tushobore kumuhuza n'umukobwa bereye nyirasenge umushakisha ari mu Australia kandi nawe bizamufasha kumenya aho umuhungu we uri mu Bufaransa aherereye Jean Bosco Kazenga nongere ngushimire kuba wongeye kwizera ijwi rya Amerika tuzagufasha uko dushoboye
no kuri bizanshimisha bizanezeza kuko birampangayikisha kumva umwana avuga ati sinzi aho nkomoka sinzi nimba hari umuryango wanjye ukiriho abashije kubona umuryango byanezeza kandi ni ukuri ijwi rya Amerika Imana igikomeza ibongerera imigisha Venusi ni ukuri Imana iguha umugisha nkusabiye umugisha uturutse mu ijuru kuko ugerageza gushakisha guhuza imiryango ndakurikirana cyane pe Imana ikomeza ibaha umugisha ni ukuri abapfira gushira ntiya abura n'umukiriho
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
hashize amezi atatu witwa Ingabire Farida utuye i Kigali ku Kimironko wahamagaye ijwi rya Amerika tubwira ko ashakisha muri umuntu nawe witwa Gihozo Samantha wavutse mu mwaka w'1992 wavuye mu Rwanda afite umwaka umwe akajyanwa mu Bufaransa yaduhamagaye yumvise Madame Beatrice Mushashi wafashije uwo mwana kujya mu Bufaransa avugira hano ku ijwi rya Amerika Mushashi twaramubajije atwemerera rwose ko uwo mwana Samantha muzi kandi ko azadufasha kumubona Farida Ingabire kimwe n'undi mubyeyi wese cyangwa umuvandimwe wese wabuzuwe ahora aduhamagara yibutsa abaza ati mbese amakuru ya Samantha ageze he
mpamagara n'ubu ngubu nagira ngo munsobanurire niba mutaramenya amakuru ya Gihozo Samantha ndimo gushakisha cyane ko mbizi neza ko Mushashi Beatrice cyagiye yari yemeye ko uwo mwana muzi kandi yari yemeye ko yagufasha kumushaka ese bigeze hehe ntacyo kubwira ese aricecekeye bimeze bite
ntabwo yicecekeye nanjye muhoza ku nkeke mpuramuhamagara nanjye mu usaba kumbwiraho ibintu bigeze akambwira ko agishakisha ndetse yanambwiye yuko azi aho wa mupadiri wajanye bari abana wa mupadiri witwa Pierre Jo wabaga inyamirambo wajanye bari abana hari nkaba rero bikomeje kugerageza ukuntu nakwegera abayobora abo bapadiri barimo n'uwo Pierre Jo kugira ngo mbasabe guhura nawe aduhe amakuru ahagije kuri abo bana bavuye inyamirambo kimwe na Gihozo Samantha ariko nakubwira yuko Mushashi n'ubu nitumara kuvugana ndongera muhamagare mubaze aho ibintu bigeze ku buryo rwose naguha amakuru arambuye.
Nukuri mwaba mukoze nawe ajye mu mwanya wanjye abo umubyeyi wabuze umwana cyangwa se umuvandimwe wabuze uwe yumva ukuntu umuntu yaba adasinzira cyangwa se ahora ahangayitse. Umwana w'imyaka 29 utiyizi utazi umuryango we birababaje birahangayikishije.
Farida Ingabire ndakumva rwose kandi nzakomeza kugufasha ndagutumikira kandi ndakwihanganisha ukomere nakwijeje yuko Gihozo azaboneka ndabyizeye.
Yego murakoze cyane.
Maze kumva agahinda ka Ingabire Farida narongiye mpamagara Beatrice Mushashi kugira ngo mubaze ibyo yemeye gukora aho bigeze ikaze ku ijwi rya Amerika.
Urakoze Venuste nshimiye Imana we urakoze kuba wongeye kumpa ijambo ibyerekeye uwo mwana Samantha Gihozo. Farida ndamubwira yuko ndi mu gushakisha mbishishikarije umwana Gihozo Samantha. Nabonye abantu bashobora kumfasha kubona Samantha ariko kubera yuko ari abantu ari kubigendamo gukora umuntu yitonze kugira ngo ntakagira ngo bamushyizeho agatunariko nanjye ngenda mbibutsa icyumweru ku cyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri nkihangana ariko ndabikora kandi nzi neza ko abo bantu bazamfasha kubona Samantha byanze bikunze. Farida ihangane muvandimwe ihangane tuzamubona byanze bikunze. Uramushakisha ubishishikariye kubera amaraso musangiye ariko nanjye ndamushakisha kubera uburyo nanjye namwoherereje nzi neza ko nzi uburyo mwoherejemo kimwe n'abandi bana benshi nohereje nkawe. Ahubwo wowe Farida ndagushima cyane wowe nashimiye Imana Venuste mwatumye nanjye mpaguruka kugira ngo abo bana ndibahoherereye kubera ko imirimo nakoraga itumaga ntashobora kubashakisha. Ubu rero umwana tuzamubona byanze bikunze ntabwo nakubwira ngo nijo mu gitondo cyangwa se ngo ni mu byumweru bibiri ariko tuzamubona umura tuzamubona.
Beatrice Mushashi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika ukaza no guhumuriza Farida Ingabire ushaka umaze imyaka 29 ashakisha murumuna we Gihozo Samantha. Gira amahoro Beatrice Mushashi.
Ndagushimiye bambe kandi ukomeze ushakisha abo bana Imana izabitembera kuko ni igikorwa gikomeye. Njyewe aho nashoboye gushyira mu cyanzu cy'Imana baragiye bagiye muri cyanzu cy'Imana Imana nayo bakingiye ikibaba ariko nawe Venuste bitumye gukora kugira ngo abo bana bashobore kubona ako gasaro kabura kaboneke. Komeza humura ntabwo kutabona ku gasaro kataka iyo kabwiye mu byatsi kukabona biraruhije ariko ntuzacika intege.
Shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
wicike intege
shaka gasaro kawe uzakabona
shaka gasaro kawe
uzakabona.
mwese mwese mushaka banyu nti muzacika intege ijwi rya Amerika ri hano kugira ngo ribibafashemo ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano tugisoreje mu twihanganire ko tutabashije kubatumikira mwese abo tutabashije gutumikira tuzabikora ubutaha nongere mbashimire mwese inkunga mudutera amakuru muduha ukuntu nyigora mugahamagara uwo mwumvise ku ijwi rya Amerika mubwira ko agasaro kaburaga kabonetse ni buri cyumweru na buri wa mbere umwihariko w'ikiganiro muri sanga mugira amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.